kulanti waxaan wanaagsan dhigayaa kuna soo dhawaada barnaamijka ilaaska VOA ee todobaadkan idinka imaanaya magaalada Madiina Al Munawwara ee boqortooyada Saudiga. Gashaan buurta NATO ayaa sanadkan 2017 jirsatay iyadoo hoggaamiyasha 30 waddan ee Yurub oo lagu daray Mareykanka iyo Kanada ay bishan kulan ku yeesheen magaalada Washington si ay u cusboonaysiiyaan ballanqaadyada iyo mucaahadada ay galeen wadamada xubnaha ka ah isbahaysigan oo ah kan military ee dunida maanta ugu ballaaran uguna awoodda badan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo madaxda NATO kusoo dhaweynayay magaalada Washington ayaa u riyaaqay in NATO ay 17 sano jirsatay, isagoo sheegay in nabad ay ku naaloodaan dalalka NATO iyo dunidaba ay ku xiran tahay awoodda gaashaanbuurta xilli Yurub ay qatartii ugu weynayd muddo 10 sano ah kala kulmayso Ruushka.
It's good that we're stronger than ever because this moment in history calls for our collective strength.
Bayda waxa uu yiri waa wax fiican inaan ka sii xoog badannahay sidii hore sababtoo ah waqtigan taariikhda aan joogno ayaa na faraya inaan midayno xoogeena iyo wada jirkeena. Kooxaha argagixisada waxay sii wadaan qorshayaal guracan si ay dunida ugu abuuraan qas, qalalaase iyo silic. Yurub lafteeda dagaalka gardarrada ah ee ka dhanka ah Ukraine ee uu wado madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuu sii socdaa. Putinna kuma qancayo wax ka yar in la soo afjaro dimuqraadiyadda iyo in Ukraine laga masaxo qaridada adduunka. Waxaan ogahay in Putin uusan ku ekaan doonin Ukraine, laakiin yuusan ku qaldabin. Ukraine way sii jiraysaa wayna joojin kartaa Putin.
But make no mistake, Ukraine can and will stop Putin.
Dooda madaxweyne Biden waxaa la qaba qaar kale oo ka mid ah xubnaha maamulkiisa Washington iyo inta badan madaxdii NATO ee Washington ku kulmay. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg oo ka hadlayay Washington ayaa yiri,
"Sign a new defense industrial pledge, and that will be a pledge will help to make our industry across Europe and North America."
Waxaan soo sheegay ballanqaadyo cusub oo dhinaca difaaca, taasna waxay noqonaysaa ballanqaad ka caawinaya warshadaheena Yurub iyo Waqooyiga Amerika kuwa ka xoogan sida ay maanta yihiin, kana wax soo saar badan. Madaxweyne Biden ayaa khudbadii uu ka jeediyay shir madaxeedkii NATO waxa uu ku qiray waxqabadka NATO, isagoo Stoltenberg ra'iisul wasaarihii hore ee Norway ee hadda hogaamiya NATO kaga yaabsaday abaalmarinta ugu sarreysa ee Mareykanku uu ku sharfo qof shacaba, taasoo ah abaalmarinta madaxweyne ee xorriyadda. Gizel Dumeli waa cilmi baare ka tirsan macadka cilmi baarista ee siyaasadda dadweynaha.
It should remind us of the criticality of American leadership of this alliance. It is.
Waxa uu yiri waa inaan xusuusnaa sida ay muhiim u tahay in Mareykanku uu hoggaan ka sii ahaado isbahaysi NATO oo kale ah. Waa isbahaysi uu Mareykanka isagu abuuray, waana mid ku bulaali kara un doorka hoggaamineed ee uu qaato Mareykanka. Marka uu soo baxo shaki ku aadan doorka hoggaaneed ee Mareykanka iyo madaxdiisa, si kale haddaan hadalka u dhigo, marka madaxweyne Mareykan uu hargab ku dhaco, NATO-na waxa ku dhaca oo fureen. Isbahaysiga NATO ayaa dhammaadkii kulankoodii Washington taageero u ballan qaaday Ukraine oo ay ku tilmaameen mid ku socota wadda aan laga noqon karin oo ay xubin buuxda kaga noqonayso NATO. Waxaa dhinaca kale ay ugu baaqeen Shiinaha inuu joojiyo taageerada uu siiyo Ruushka. Taageerada oo goor horeba sii bilaabatay ayaa diyuuradaha dagaalka ee F-16 ee uu Mareykanku sameeyo waxaa loogu wareejinayaa Ukraine, waxaana diyuuradahaasi ku deeqay wadamada Denmark iyo Netherlands. Wasiirka difaaca Mareykanka Lloyd Austin oo arrintan ka hadlayay ayaa yiri,
"Transfer of F-16s is officially underway and Ukraine will be flying F-16s this summer."
Waxa uu yiri wareejinta diyuuradahan F-16 ayaa si rasmi ah u bilaabatay, Ukraine waxay ku howlgali doontaa diyuuradahan xagaagan. Sidoo kale 27 waddan ee NATO ayaa warmurtiyadkii ay ka soo saareen shirkoodii Washington uu yeeray dariiqa Ukraine ee ku biirista NATO mid aan dib loo celin karin, waxaana ay ka dhigan tahay fariin ay NATO ugu sheegayso madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inaanu ka awood badin karin NATO oo isku duuban. Waa kan mar kale xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg.
The work we are doing together now will ensure.
Waxa uu yiri shaqada aan wadajir hadda u qabanayno ayaa xaqiijin doonta marka waqtiga saxda ah la gaaro in Ukraine ay xubin ka noqoto NATO iyadoo aan dib u dhici jirin.
It is not the question of if but when.
su'aashu ma aha Ukraine ma ku soo biireysaa NATO ee waa goorma madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku cadaadiyay xulafadiisa NATO inay sii wadaan sii kordhinta qarashaadka ay ku bixiyaan arrimaha gaashaandhigga si ay ula jaanqaadaan heerka wax soo saarka hubka iyo qalabka military ee Ruushka ee xilliyada dagaalka.
They're significantly ramping up their production of weapons, munitions, and vehicles. And they're doing it with the help of China, North Korea, and Iran.
By the way, how are you? Who's who? How's the way you coordinate? Here, how's the start? How's the start? The start is a good idea. The girl, waxaana uu sida u sameynaya isagoo kaalma ka helaya Shiinaha Kuuriyada Waqooyi Iran marka aragtidaydu ma ogolaan karno in isbahaysiga NATO uu ka dibdhaco heerkaasi. Gaashaanbuurta NATO waxay sidoo kale ugu baaqeen Shiinaha inuu joojiyo taageerada uu Ruushka ku taageerayo dagaalka. NATO ayaa sheegtay in Shiinuhu uusan xoojin karin dagaalkii ugu ballaarnaa ee Yurub soo mara ku dhawaad 80 sannadood iyadoo uusan cawaaqib ka dhexlin. Welcome Stoltenberg, Markele.
The declaration we have agreed today is the strongest message NATO allies ever.
Waxa uu yiri heshiiska ay ku gaarnay Washington ayaa ah mid fariintii ugu xoogganayd ee isbahaysiga NATO uu abid ku diro Shiinaha, taasoo ku aadan kaalinta uu ku leeyahay dagaalka sharci darrada ah ee Ruushku ku hayo Ukraine. Brad Bowman oo ka tirsan hay'adda Foundation for Defense Democracy ayaa ka warramaya nooca taageerada Shiinaha uu siiyo Ruushka.
Dual use technology and support to Russia's defense industrial base.
Brad waxa uu yiri waxay siiyaan warshadaha hubka ee Ruushka taageero dhinaca farsamada casriga ah iyagoo xoojiya dagaalka gardarrada ah ee uu Putin ku qaaday Ukraine, taasoo u ogolaanaysa inuu muddo dheer dagaalka sii wadi karo una helo beddelka wax kasta oo uu dagaalka ku qasaaro oo hub iyo gaadiid ah. Brad ayaa intaas ku daray in leecaynta iyo baaqa hadda loo jeediyay Shiinaha ay 27 waddan ee NATO la soo daaheen.
Europeans are dying in Europe in a war of aggression.
Waxaa jira dadka Yurub ayaa Yurub dhexdeeda ugu dhimanaya dagaal gardarro ah oo aqalka Kremlinka Ruushku uu ku qaaday Ukraine, iyadoo taageero uu ka helayo Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo Shiinaha. Fariintu way iska caddahay. Waddamo ay NATO saaxiibo yihiin oo aan laakiin xubno ka ahayn ayaa ka qayb galay shir madaxeedkii NATO ee Washington. Saraakiishu waxay leeyihiin ka qaybgalka Japan, Kuuriyada Koonfureed, Australia iyo New Zealand ayaa sidoo kale fariin u diraysa Shiinaha, taasoo ah in isbahaysatada dimuqraadiga ah ay isku kaashan doonaan sharciga oo la isku xukumo iyadoo loo eegay cidda iyo meesha ay kasoo jeedaan gardarolayaasha isku dayaya inay shuruuc daajabiyaan. Dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa soo dhaweeyey dalka Sweden oo noqday xubintii ugu dambeysay ee NATO ku soo biirta.
Together, we build a global coalition to stand with Ukraine. Together, we provide a significant economic and humanitarian assistance.
Waxa uu yiri Biden, innagoo wada jirna ayaan dhisaynaa isbahaysi garab taagan Ukraine. Waxaan siinay kaalmo dhaqaale, mid bani aadnimo iyo mid military. Waxaan siinay hub ay u baahnayd si ay isugu difaacdo tangiyo, gawaari dagaal oo gaashaaman, gantaalaha difaaca hawada, gantaalo kuwa ridada fog ah iyo malaayiin rasaasa. Mareykanka iyo in badan oo ka mid ah xulufada ayaa heshiisay nabadgeysooda oo dhinaca ammaanka ah la saxiixay Ukraine. Kuwa harayna way ku soo biiri doonaan.
Today, I'm announcing an historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, the Netherlands, Romania, and Italy.
Waxa uu yiri, maanta waxaanu ku dhawaaqaynaa deeq taariikhi ah oo qalabka difaaca cirka ah oo Mareykanka, Germany, Netherlands, Romania iyo Talyaanigu ay siinayaan Ukraine, taasoo ah 5 ka mid ah hannaanka difaaca hawada oo ka dheeri ah kuwii hore.
Make no mistake, Russia is failing in this war. More than 3 years into Putin's war of choice, his losses are staggering.
Waxa uu yiri Rashid way ku guuldareysanaysaa dagaalkan. 2 sano oo Putin uu dagaal ku hayay, khasaaraha kasoo gaaraya uu sii kordhayaa. In ka badan 350,000 oo askari ayaa laga dilay ama lagu dhaawacay. Ku dhawaad 1 milyan oo dadka Ruushka ah oo dhalinyaro u badan ayaa ka tagay Ruushka kadib markii ay mustaqbalka arki waayeen.
Remember, fellows and ladies, supposed to fall in 5 days, remember? Was still standing 2.5 years later and will continue to stand.
Waxa uu yiri Biden, xusuusnaada xukuumadda Kiev waxaa la filayay inay gacanta u gasho Ruushka muddo 5 maalmood ah, laakiin weli way taagan tahay. 2 sannadood iyo bar kadib wayna sii jiri doontaa. Haddaba maxay shirki NATO ee Washington iyo go'aamadii ka soo baxay uga dhigan yihiin dheelitirka siyaasadeed iyo midda military ee quwadaha adduunka? waxa su'aashaasi weydiiyay Cabdul Ghaffar Cabdi Warneero oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda kana faallooda arrimaha Mareykanka iyo Soomaaliya.
Shirka NATO sanadkan wuxuu ku soo aaday waqti aad ay isu qolofaysanayaan quwadaha kasoo horjeeda sida Ruushka iyo Shiinaha iyo Iran iyo Waqooyi Koreya. Taas waxay keentay in iyaguna ay markaas xoogga saaraan sidii ay uga hortagi lahaayeen. Marka shirkan hadda 2017-aad waxyaabaha zaa'idka ah oo lagu arkay waxaa ka mid ah in aad muddo inayba iyagu sii ballaarinayaan loolankaas oo maadaama ay burbureen heshiisyo hore oo nukliyeerka iyo lagu xakameyn jiray oo gaar ahaan Ruushka uu ka baxay oo waayadan dambe dhan uu lahaa meel kasta ka sheegayay ama ku handelayay nukliyeer baan haystaa iyo maaragtay uu xataa nukliyeerka yiri waxaan geynayaa Belarus baan geynayaa iyo cyberspace kan ka dagaalamaynaa iyo handaraadahaasoo dhan waxaad moodaa inuu NATO ay ka gogol xaarnayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen. Marka shirkan wuxuu kusoo aaday iyadoo shirkan hore oo lagu xakameynayay nukliyeerkuna ay burbureen dalalkan Shiinaha iyo Ruushka gaar ahaan ay aada isugu soo dhawaadeen oo ay dhisteen BRICS iyo ururo hor leh oo xagga dhaqaalaha iyo xagga militariga iyo dhinacyo badan laysa kaashanayo. Marka waxay ku eedeeyeen masalan Shiinaha oo kale inkastoo uusan dagaalka Ukraine ku jirin, haddana waxay ku eedeeyeen inay si dadban ay u taageerayaan oo ugu ogolaanayaan inuu Ruushku sii wado faragelinta uu ku hayo meeshaas Ukraine uu ku hayo. Marka waxaad moodaa inay sii ballaarisay loolankii iyo tartankii quwadaha waaweyn shirka NATO-na qodobada waa ugu tooda badan oo laga soo saaray ay ku salaysnaan lahaayeen sidii loona ballaarin lahaa dalal hor lana loogu soo dhaweyn lahaa kuwa kaloo aan ku jirin sida Pacific-ga, kuwa ahoo Asia-da fog iyo kuwaasna xiriir kale loola yeelan lahaa. Marka runtii waxaad moodaa inay cirka ku sareertay tartankii quwadaha waaweyn.
Cabdiqafaar Cabdi Wardeere ayaa ka warramaya saameynta siyaasadda Mareykanka oo qalaanqal gasha ay ku yeelan karto awoodda iyo sii jiritaanka gaashaan buurta NATO.
Jiritaanka NATO wax badan ka bedeli mayo qofkii lasoo doorto ama haddii Biden soo noqdo ama qof kale la doorto ama uu Trump uu noqdo madaxweynaha November la dooranayo. Taas waxaad moodaa in ay go'an tahay oo lafaysiga NATO inuu amniga dalka oo militariga iyo waxaan loo yaqaan establishment-ka iyo congress-ka iyo kulligood raalli bay ka yihiin NATO iyo shirkankeeda. Waxyaabo yaryar bay ku kala duwan yihiin labada xisbi. Marka isbeddel weyn laga filimayo dhankaas, waxaa isbeddel laakiin uu ka imaan karaa haddii masalan uu Trump soo laabto sida uu ula macaamilsanayo quwadahan waaweyn oo Ruushka iyo inta Putin joogo ama hadday madaxweyne kale yeeshaan, siyaabaha uu ula macaamilsanayo waa laga yaabaa inay wax iska bedelaan. Isagu gaar ahaan ma aha dadka aada u aaminsan arrimaha militariga, wuxuu xoogga saaraa xuduudaha Mareykanka iyo sugistiisa iyo gudaha siyaasadan in dalkan la xoojiyo, iyo isama uu arko nin maaragtay banaanka intataga ka dagaalamayo oo inuu cadow la abuuro, iyo waa falsafa ahaan uu isagu uga duwan yahay maahane. Waxaad moodaa siyaasadda Mareykanka oo guud NATO ku wajahan inaan wax badan aanay iska bedeli doonin markii ay doorashadu dhammaato, waana la ogaan doonaa. Laakiin wax yar oo waxaad moodaa in jamhuurigu ay barankoodu ay leeyihiin maaha Trump keliya, maaha sidoo kale ay leeyihiin dagaaladan dibadda aan maxaan la geliyay, oo ay leeyihiin kii Afghanistan khalad buu ahaa, kuwaan hadda aan ku jirno khalad weeye, cadowtinimada aan u abuurayno dalalkan quwadaha waaweyn sida Ruushka iyo Shiinaha, iyo waa dhib soo kordhay, waa inaan dalalka ay heshiis iyo wadahadal iyo in wax lagu dhameeyo maahane haba yaraatee ma aha inaynu inagu noqono dalkii booliska lahayn lahaa caalamka kaloo dhan dulisiyo u noqon lahaa oo amnigiisa iyo ka shaqayn lahaa. Marka waxaad moodaa inuu taas uga duwanaan doono, laakiin siyaasadda guud oo NATO meesheeda bay joogi doontaa. Waxaa kaloo laga yaabaa inuu xataa si ka duwan ula macaamiltamo bariga dhexe oo NATO. Hadda waxyaabaha ay ka hadleen waxaa ka mid ahaa masalan in dowladaha iyo quwadaha waaweyn kaliya lala diriramahay, in argagixisada iyo awoodaha yaryarka ah oo dadban sida xuutiyiinta iyo alqaacida iyo waxaasoo dhan iyagana in lala diriro way ku dareen qorshahooda. Marka waxaa laga yaabaa isagu inuu dhinacaas uu isagu ama xoogga saaro ama awoodahaas yaryarka ah oo hoose inuu isku mas-uuliyo oo bariga dhexe iyo siyaabo aan dimuqraadig ula macaamiltanin inuu ula macaamiltano waa suurtagal. Laakiin arrinta NATO marna waxay u dhowdahay inaanu isbeddel weyn aanu ka imaan doonin.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii eleyska v o e da ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay shir madaxeedkii nato iyo saameynta doorashada maraykanka ee hogaanka nato. barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo boggeena facebook. intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa maxamed colad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.